ushatse ko dutangira ku nkuru nyamukuru iyo ivugwa kuri ifungurwa rya General Laurent Nkunda akaba ngo ashobora kuba amaze icyumweru cyose ari hanze yarafunguwe. Nkuko nababwiye mu ntangiriro y'ikiganiro, nuko atari we wenyine wafunguwe muri iki cyumweru cyangwa se nako muri iki gihe ufitanye isano n'urubanza rwe, ahubwo murumuna we warufungiwe i Kinshasa nawe yarafunguwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Murumuna we nta cyaha cya politiki yarafungiwe, bavuga ko yarafungiwe gusa kuko yari umuvandimwe wa Laurent Nkunda. Bamufashe muri Nord Kivu barangije bamujyana i Kinshasa nyuma y'igihe kingana n'imyaka, reka mbese igihe cyose muzi imyaka Laurent Nkunda amaze afunzwe mu Rwanda. Nyuma yaho bafashe murumuna we, bivugwa ko nawe yafunguwe ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Amaze gufungurwa, uwakurikiyeho ni General Nkunda nawe ufungiye mu Rwanda. Byaba se bisobanuye iki? Impamvu yaba ari iyi? Reka mbanze nshimire abaduhaye aya makuru. Tumaze iminsi tubabwira ko Perezida Kagame ashaka kuzongera guteza akaduruvayo muri Congo. Twabivuze mu biganiro byacu bishize, aho twasanze survival cyangwa se impamvu yonyine Kagame ashobora no gushinga muri 2017 ni ukwivanga kwe muri politiki y'uturere, aho ashaka kugira ngo amahanga ntamwiteho ahubwo yite kuri ako kavuyo azaba yateje. Si ubwa mbere Kagame azaba akoze ibintu nk'ibyo, si ubwa mbere yaba nabikoze, kandi azi uko byagiye bigenda igihe cyose. Arabizi ko intambara iratangira bakayamagana bagafata ibihano, icyo ashaka ni ugucukura ariya mabuye yo muri Congo, ni ukugira igihugu kidafite imipaka barara batunda ubukungu bwo muri Congo basahura ijoro n'amanywa, kuko arabizi neza ko inkunga zishobora kuzaba nkeya cyane, nako ntabwo ari zishobora ko byanze bikunze abanyaya cyane kubera ko amafaranga ari hafi n'ubundi imyenda arimo afite ni myinshi cyane, ni hahandi ntabwo ashobora kubona amafaranga ahemba abaministre be ziriya ngendo ze z'urudaca, azaka ntashobora kwicara mu gihugu igihe cyose. Byanze bikunze Kagame agomba guteza akavuyo muri Congo, ndetse si no muri Congo gusa, muzi ibyo amaze iminsi Migambi amaze iminsi acura mu Burundi. Ikibazo abantu bari kumwe kwibaza ari ngo ariko Nkunda kuko ashobora kongera akagwa mu mutego nkuriya, none se ko ari bamufite nubwo ngo shwa n'ebyiri, urafunzwe cyangwa se urakora ibyo wari wariyemeje gukora n'ubundi washaka gukora. Nkunda ashobora kuba nta choice afite, ashobora kuba nta bundi buryo, nta yindi shwa yabonye kugira ngo ave muri gereza wese kujya kwemera yenda ko yakorera Leta y'u Rwanda. Mu minsi yashize mwasomye inyandiko zavugaga ko M23 igiye kwemererwa nk'ishyaka rya politiki muri Congo. Muzi neza ko amatora ya Kinshasa ateganyijwe, nako nta matora ateganyijwe mbabarire, ariko manda ya Perezida Kabila izashirana n'ukwezi kwa 11. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa 12 hagombye kuba hari perezida mushya muri Congo, cyangwa se uwo perezida naba adahari Laurent Désiré Kabila, nako mbabarire Perezida Kabila Joseph Kabila azakomeza gutegeka. Benshi baravuga bati abanyekongo ntibazabyemera, bakaba bati Congo si u Rwanda, andi bakavuga bati yenda Kabila zashobora gufunga abanyapolitike bose azashobore gufunga umunwa abanyapolitike ku buryo badashobora kwinyagambura kiriya gihe bityo abone gukomeza kuyobora kugeza igihe amatora yandi azaberaho. Ibyo rero nibyo gutega amaso. Byaba bijyanye n'ifungurwa se rya General Nkunda? Benshi baratekereza ko bifitanye isano, ko ari imikino Perezida Kagame afitanye na Laurent Nkunda. Ni ukubitega amaso. Ntabwo turi buvuge none, ariko turaza kugeza mu kanya ho na James Kabarebe tukiri kuri iyi ngingo y'umutekano. Yatangiye kwikoma MONUSCO n'amahanga. MONUSCO ko itari mu Rwanda arayishaka hiki? Kuki ibibazo bya Congo byabaye ibibazo by'u Rwanda? Mu kanya turi kumwe n'abantu baza kudufasha muri iki kiganiro, turi buze gukomeza kuri iyi ngingo mu kanya katarambiranye. Iyo niyo nkuru narimba fitiye nyamukuru ko General Laurent Nkunda yaba yafunguwe, yarafunguwe mu cyumweru, ndetse cyumweru gishize. Ubushize iyi nkuru twatuyifite, abo twayiganiriyeho barabizi. Tugira ngo tuyivugeho, ariko abantu batubwira ati murabyitiranya, ni muri umunawe, ntabwo ari we. Ariko umwe yarafungiye Kinshasa, undi agafungirwa mu Rwanda. Ariko dufite detaye, noneho impamvu twabivuze, hari detaye zirenze izo twari dufite mu kiganiro gishize. Biraba ibyuya rero. Congo ndetse na Kagame bajya baca wa mugani, uwo muciriye Kagame bajya bavuga ngo aho imbwa ririye ntihava. Ntabwo mututse ko ari imbwa, ariko ndavuga ko ari umugani w'Ikinyarwanda. Ntabwo inshuro yagiye muri Congo azi ko byamuhiriye, yavanye amafaranga.